Lucky Boy, Kalisto. Yeah, yeah. Jamani yananiuma, maisha magumu tunayapitia. Mwili wangu vidonda donda, machozi miziko kwazo. Nikitazama kitu nyumbani, mama yupo kitandani. Mdogo wangu mapipani, mbona machozi ya tiririke. Na wengi wangu wakibeke, haya mazito uniepushe. Inanifanya usingizi sipati, tena raha mweza kusipati. Baraka zangu nifungulie, nishike mkono usiniachilie. Moyo wangu ninasira, inanifanya usingizi sipati, tena raha mweza kusipati. Baraka zangu nifungulie, nishike mkono usiniachilie. Moyo wangu ninasira, nalia.
Choka kukusifu wani kwetu huna beef. Dogo wangu tuko sote, wanilewa tujani.